Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alal bari jena lewru Oktobre sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyli laamu sanari fu e mangal muɗum jottinonoɗo kabaruji ɗi yumoro waygal kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggi jamɗe to. Sekiraɓe on compétitivité yimɓele hewɓe kañi en jaltili ngallure sewar ne ñalawma hande ɓe kolli metti mabɓe no wayde jaam e deƴƴere wori le leydi ndi ɓe mbi ɓe gondi armé oɗo ngaɓɓe oɗo golle fedde nde ɓe noddirta plateforme faso ko kaldala e kawral tongal ngal le leydi Mali ndi golleji ɗi an gondi e yarde yessono fedde oni nde hollitiri wide tawede wide wayde jaam e deƴƴere an wondi heɓude sembe le saha leydi ndi kañi le wuddu leydi Mali ndi fuɗo. Min jiltini microji amen ɗi leete no ɗum worno wattu jono jama o miccititto ɗum tan caggal ko ande kese ɗe jaari yeeso ley leyɗele ɗe ko hollitama wiyede kabaru muɗum ka sanga muɗum samili adnaru ndu fo o garan famtade dow komin pewnini on dow hen ɗi wonnoo no sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗa nde ɗi bisimilla moɗon e heɗade ngallure sewar nde région mofti kikiɗa beeta ko noon ɓe kollitiri wiide yimɓele hewɓe kañi en jalti toon wattu jonon soɓe kolli metti mabɓe no wayde jaam e deƴƴere wori le région gaɓɓe oɗo golyo fedde neɓe noddirte plateforme faso ko kañe gaɗi ndeɗo majere kowoni fana mabɓe ɗu faɓe kollita metti mabɓe hono manggal paɗe iwruɓe ley caggal leydi ndi no gori le leydi Mali ndi ñalawma hande o mbiɓe warɓe notade leydi ndi fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Bouly.
Majere nde fuɗɗi rompo e gonɗo hakkunde resevare jokkiniyade d'accord de ministrement sagridiri fewtiyade mofti majjiɓe ana gonduno hollitinde metti muɓɓe fewde e leydi Faransi hollitinde wiide dalanaki tiɗalla gonɗo ley wuddu leydi men ndi. Malamin Koulibaly ko radio fedde noddirtene plateforme faso ko sévare
gaɗi majare nde hande fa wallude kaɓotoɓe amen e hollitinde metti amen bangal sifaji France. Wakkati wari mumi kani immade juuɗe amen koyɗe amen wiide France ministrement e kaɓotoɓe moɓɓe ɗo
ley majere nde a yiyan sukaɓe ana gondino yennude leydi Faransi ndi kañum manggal paɗe leyɗe goɗɗe garɗe faabade e majotoɓe gonduno dartude joppa leydi meɗen ndi.
Min tampi mi ñanike mi tordiki ñande fuu yimɓe amen ana wari civil policier so rasifi goto wawa yaltude wiide yaha sella min min jeeyowo mi wawa fe yaltude yaade tamal lawol. Min tampi mi tordiki kaɓotoɓe amen ana wara ñande fuu min mbawa fe yaade lumo iwde ɗo yaade gundaga aɗa wawi warede lawol minisma e barkani ana ɗo fa wallane so mbawa fuu ɓe joppa leydi.
Ley majotonoɓe jomɓen cuuɗi militaire en ana e muɓɓen hono o debbo kollitinɗo wiide jiɗa worɓe muɓɓen naɓe haɓe waade
jiɗa worɓe amen naɓe bulki sikas kan o udda kan gayɗi fuu udde rewɓe kati ɓe yalti majike wiide worɓe mum yahata haɓade kasi minen ndu min jiɗa worɓe amen yope yaade haɓoyade worɓe amen e sukaɓe amen ana wara ñande fuu sa nani kaɓotoɓe fuu gomɓe sévare ɓeno yimɓe moko ɓe ɗani ɗum wona hunde ko min mbawi jaɓude.
E wi hooreɓe nde fedde plateforme faso ko ɓe gaɗɗa majireji goɗɗi kasen sini gouvernement o waɗa himmeji ɗi ɓe tewti ɗi ɗum wonno ko Mamadou Boukou heɓen studio tamani ƴiwde mofti
fa keɓon kabaruji koni le leydi Mali kañi heƴoji studio tamani ngabbedo WhatsApp mbinde studio tamani fewde oɗo numéro capanɗe jeɗɗi jeɗɗi mere goho capanɗe joyyi jetti mere goho fedde oni nde ɓe jaltini tongal mabɓe heere hono kabaru wayde jaam e deƴƴere wori le leydi Mali ndi ɓe kollitide kaldal e kawral ngal kayi ɗum wonde e yarde yeeso tawede wiide won toɓɓe kasen ɗeɓe memi toon ɓe mbi fa handen ko darte ko heɓaka ɗum ko nayiri banggal ndiyanagu ley saha leydi ndi kañi le wuddu leydi Mali ndi. Kanko secrétaire général fedde oni nde o hollitide o welti sanne no golleji ministrement ɗi gori koɓe gondi e fabade leydi Mali ndi ko fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Sama Sekou.
Ele tongana nde holtama wiide ko heewi yaar yeeso banggal dabiri ndiyanagu pacintinaɗi le talkundu e kañe yawa muña banggal tetugol kaɓorde de fa hande ley tongande nde holtama keƴaɓe laamu civil en kamɓe tawede nder ɗuɗo nokkuji sahal e wuddu leydi Mali ndi gonnoɗo capantati e goho ley temedere jippiki fa noga e jeɗɗi ley temedere banggal gouverneur mɓe yo capanɗe jeegom e jeɗɗi ley temedere préfet mɓe capanɗe joyyi e tati ley temedere sous préfet mɓe sappo e jeɗɗi ley temedere ko ɓuuri hewde yo batte wayde ndenago o ka ɗum fofi tawede ministrement kay gottale fewi fabade fedde humanide gollude gonga saria dewral ɗum ko hollita le tongane ɗe fa hande nder e muɗum hollitama fa yottade ñande joyyi lewru septembre ndu ndeɗo fedde CVJR heeɓi ko ɓuuri uñaji sappo e nayyi sedafuji ana e ɗiɗo ko ɓuuri uñaji jeegom rewɓe e temeɗe jeegom sukaɓe kiiti majji ne hani fuɗɗude wattu lewru décembre. Tongane nde holliti ɗum wiide bonandaji guɓɓe jaadinkoɓe ɓe ɓuuri foof nder sahal leydi Mali ndi na jokkiti fa hande fewde kaɓitiɓe leydi Mali ɓe ɓe ministrement eɓe kedde adnaru ndu ɓeydama ɗum ɗum wiide haɓoji hakkunde guɓɓe kaptoje e kaña yimɓele jaaleji mabɓe ɗi laati sababu bonandaji cattuɗi nder région ngaji Gao, Menaka e Tumbutu. E wi secrétaire général o nder wuddu leydi Mali ndi, haɓoji hakkunde jaaleji ɗi guɓe jaadinkoɓe sawbini laatiki sababu civil en hewɓe. Antonio Guterres holliti wiide yo cercle Banjangara, Bankas, Douanza e Kourou nder région Mouti ɓuri fof matude torraji ɗi.
Kabaru ɓataki wattu joni o jamarde min cittito ɗum tan woɓɓe dunodiri ɗum leete caggal ko ande kese ɗe keeɓi ɗum sembe muɗum en ley adunaru ndu fo e maggal muɗum sanga leete ka ɗo ka hollitidiwi ɗum saami tan. Ñalawma hannde wono ñalawma keeñanaɗo kabaru leete le adunaru ndu fo sijo tamane min jiltini microji amen ɗi min kaali hono kabaruji ɗin gori ñalawma hannde o fa keɓen famtare keɗɗeno Mamadou Sama Sékou.
Gorko moɗo mo hakke duuɓi capanɗe jeego Mamadou Tandia yewa masanne kabaru leturuji neldirteɗi postuɗi. Oɗo nayojo holliti wiide ɗum yafana fi kamɓe ɓe jiyata bindi ɓe ka ɗum fof tawede holliti na hani kala forra eno aduna o yarata ni.
Ko mbawmo wiide arande ɓurni kam leete ana neldeteno kaña karte ngaji yimɓe ana notatono tiɗala fo wala hen ka hande fu ɗum warti e namba namba ana mettika ko ɗum worini ɗon wattu o waylitake nenno waji min gaɗa no yarata ni. Worɓe mawɓe hono am miɗen jooɗo gajatiji haalde haala ko ƴaɓɓino miɗen kaltide to téléphone ngaji wattu joni o omo tiɗi sanne ka wala komi mbawi wadde goɗɗum min guettiraka min jokkirano ɗum yarata ni.
Suka l'école mo jande dodure Mamadou Sisekay anda fi o wattu neldugol lettreuji bangal poste kanko furri e wattu ande kese ɗe. Fayso holti wiide o meɗi jati neldude lettre bangal poste hana fi ɗeɗo ande kese ɗe haɗa golle poste o fa hande nafude jamare nde.
Oui, j'ai l'habitude de le faire.
Gonga jati mbiɗo wonno wadde ɗum nde wotere mi neldino talki an dow poste yaade ɗo ɓi inna goto gonnoɗo Mauritani mi heeɓi faamu ton golle o soobi won dow muɗum sini a neldi kulantereje ma a notete tiɗalla fu wala hen a notirete du no jiɗirinɗa fayso kajira ɗum a heɓay joomum en haalaji kalta ɗi ana ɓeyde kuyam sini poste Mali ana wawi waltinde golleji gollira hono kabaruji ɗi jarata hannden ni.
Kamɓe mbindoɓe lettre uji ɓurɓe andirede écrivain public ɓe ɗum mati sanne kuteji dow golle poste o so ɓeɗo golle maɓɓe fawi nonno dow windido lettre uji fadde ɗi neldire poste ko heewi ɓeɗo hannde ngala fi golle goɗɗo.
Kamɓe golloɓe nokku noddirteɗo bendiya banque gonɗo le leydi Mali ndi ɓe kollitiɗi ɓe gara wadde murtere mabɓe le sappo e jeegom lewru octobre waroru ndu ɓe kollitiwide fa hannde jubdiji mabɓe ɗi ɓeydaka tawede wiide ɓe joƴinino fedde fo ɓe mbi wakkati nde directeur keso warnode kañum darnideɗo fedde no golleji muɗum gorri wakkati nde mi noddino hon laamiɓe oɗo banque nde wala fo koɓe jaaɓi sifade dow hen. Hollitinde wiide fiigol bolon wattu joni IFOA ɓe mbi leydi Mali ndi waran fiide demi final le leydi Sénégal ndi jamma hannde waktu nogay yamde le leydi Sénégal galdi micciteɗen wiide ɗum woni ganaka heeɓi yeehi demi final caggal koɓe kawno leydi Cote d'Ivoire ni ɓe gatti ɓen baddi tati ɓen keeɓi baddel gotel. Fa hande ono kabaru fiigol ballon leydi Mali ndi ana hani fiidude leydi Afrique Sud dow match giɗiragu le sappo e tati lewru octobre waroru ndu ɗum woni ñalawma FIFA keƴanaɗo ɗum o Imma Draye ene gondi e waɗede jaami fiyoɓe noga e joom hajaɓe ɓeɓe kajaɓe sappo e nayom tan kañe gon heɓaɓe ñalawma hande ono hollitira wiide kanko ekkintinowo jaga buule Mali ɗe o wiya ɓe gondi waddo hen Imma Draye fa ƴeewlo hono yuɓɓo inɗe o fo hani heɓɓinirede wattu joni o keɗema kanko noddirteɗo Mamadou Maga Souba o komo sifido hen dow faccitago Ousmane Niali Bouli.
Pour ce match, nous avons
mais moƴƴine yuɓɓo inɗe fiyoɓe hanɓe fiide o match ko wawa wadde waɗi joni joueur en hewɓe mbarmi ɗum tinni golleji amen ɗi ko ɓeyditinude ɗum saabi fande min gari e noddudeɓe nden woni koɓe fuu kollitiwiɗe ɓe keɓata hawrude hen eɗen gondi e joni joɗade domde darde ƴallo le cakkite daña hewtaɓe mabɓe na wattu joni o eɗen gondi e haltidinde e joueur en ɓe kañe club ngaji mabɓe match o ana hani fiyede port Elizabeth wattu 15h mbiɗa mila ɗo e sappo e ɗiɗi lewru ndu hewɓe mabɓe gara moliti wiide sini won nodduɓe min famin piide muɓɓe ɗum ana holla wiide nafa mawɗo woni amen min daronto haɓanade leydi ndi min gaɗan e bawɗo amen ndu fuu yalla miɗen daro e darde amen.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sikiraɓe nde ƴeloɗine les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran les région Gao o région mabɓe noddirton Gao sam policie ɓe gondi e waddo ni Imma Draye fa pewto no wattu wonti e waylitirade le majjum ɓe mbindi ɓataki ɓe kokki gouverneur gonɗo to ɓe mbi dabareji ɗi pied dow hen wattu joni saabi de kutteji ana gondi e wadde fewde ha waluji ɗi fa yettoyo mayora newo wongoto ngo yiruɗo an garan timminire nokku noddirteɗo yoroso commune ngaji gonɗi ley laamu yoroso o fo wiyama Imma Draye ana gondi e waɗe dow hen fa keeri waɗe hakkude gelle gonɗe tonɗe ɗe ɓe darni toon pelle du les fête des fous ko yata yimɓe ne jaɗɗom kañen tawete ley hen kanɓe wadde ɗiɗo immadaraji sakiraɓe ɗo kattin kikiɗa hande dow kabaruji meɗen ɗe min jowti on sanne heɗade heeƴo jamen wattu joni min kertiniki ɗiɗo jowtal yimɓele heeɗiɓe min faali laamu jenne fou e maggal muɗum fande fati jeefe eno kon nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu.